Yeah, wa go so
a
g. Yeah, it has been you and Grand Kenneth for a long time. How can we come through? This issue of corruption through. Today let me give you a crew. Today I'm catching the good to know the bad and the good. Yeah.
Heshimika waliotuomba kura wakapata chakula baada ya kula katuacha na kero baada ya kiapo walitumia uongo badala ya uondo kani uvundo watu wenye maono kuvitenda vyo vituko kwani kwao pamejaa kwetu kuna njaa akili ni busara ujinga ni hasara watu kauano mujuka tukimbia uaduli tujaa vipandani kachomewa kina dada wakabako nao kaka wakakato yeah Kevolution
kilio cha mnyonge maskini nalia
kwa mahema na kitu wazidi kutena mema diyo tulipe mema wazidi kuwa wema diyo mazo muka mapema maitaji ya kifema sivi ndia kwenye mta yeah mungozo kati tupe wakata huko kifenda zetu pesa wangu na ziku tueleza majukumi ya taki ya tekeleza yeah lakini tuyo dena ni ya gereza yeah okamo diya solution kwa zimu kwa mwaka pollution lazima tufuwa tu constitution yeah
kilio cha mnyonge maskini nalia
kabiliana makaburu karibiana tujosika tuzidi visukani ukasi katupandisha kikasi mana mkao makaazi baridi turidisi kasa tulipo kwenye maskini lipusonga uka apu litupanda maitachi ya timiza kuzitimiza isia kudhani wanubongo kumbe waundi waongo kudhani wanubongo kumbe waundi waongo yeah yeah
kilio cha mnyonge maskini nalia
wakio kwenye feri, yeah bida zime panda, na mime sina panda yeah, tis benz man
yeah mazimu mye wazidi, mazimu ikutuzingira fisaka duzunguka maana wawu waungwa so medidimia kusababisha usaa do maana kazaa, wano stahiri kichaa wakenya tulieni, tutapata afuweni nina weni wasia, mwe watu wa busara swee wa usika, mgona kusifika tuitumie haki, ukweni na usaa kaafa yu mkauli weshimio watu duni katuwacha muituni waishi kwa mata katuwacha kwa mita waishi kwa mata katuwacha kwa mita yeah
kilio cha mnyonge maskini nalia
pata hiyo
usiyapata hiyo yeah spinner and zetu take a contact Dr. B kwenye beat Kanga Records.